Kuyenzeka ukuthi bazenza ngono, bazenza ngono, oh, bazenza ngono, bazenza ngono.
Pull my game.